tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare sappo e jetti lewru novembre dum won jena gemre dabbiri maslima e sappo e tetti les maisons de la presse bamoko jotti nono do kabaruji do yumar way galo c'est grave on compétitivité fed nebnodite yen temde be pudde murtere mabbe balde tetti les leedindi fu e mangal modu tiagal ko be kaldi e lamu hakkunde jo pamare ko wotto jona do collectivité jobdi jamaa tinno be ideal dum woni sen jaydi bangue dum won lamu hakkunde jono wori leedi meden di kanko lamido fedde lamu hakkunde mo nodirta ba daw o holli tv de honno gal gadaramo bami wattu jono ko nayri bangal cnt o wirtita ko do hen kasel amma tumani toure wattu jono liliki dum won janale nokko nodirta alhamdullahi kenyen sutro mako wada eden do to bura mo ga fed nebnodir INTM de puɗɗi murtere mabɓe balɗe tati le leydi ndi fo e mangal muɗuɗum timma yanle nogay lewru novembre wororu ndu wattu jono ndeɗo fedde mawde ɓe kolliti wiide gueɗe mabɓe ɗe fottinno jokkito ndeɗo murtere fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
nde murtere INTM waɗi caggal balɗe ɗiɗi koɓe joddi e donki famrude hakkunde mabɓe e gouvernement o e wi secrétaire général union national des travailleurs du Mali Yacouba Katile ley toɓɓe sappo e jeɗɗi gonɗe himmeji mabɓe ɗiɗi pawiɗe dow kabaru jawdi woni koɓe dewrade dow muɗum ley koɓe joddi leyɗe balɗe ɗiɗi e wi makko nde ɓe darni jooɗa haalaji ɗi nde dabbere gouvernement o yiyay ɗum e yigo lobbo ana darta tawe fay so ɓe murta daña golluɓe seeɗa ley fuɗɗode lewru novembre woni ko INTM joƴini talkuru hollitinde wiide gouvernement o yam murtere golle ley himmeji mabɓe mawɗi ana hen tabgol koɓe ndewru dow muɗum ɓe ciññini hakkunde 2014 warde 2020 ley mum ana hen hokkude ngenariji golloɓe service ji e fondude ɗum ɓen e dartugol ɓeydugol joddiji golloɓe ngala e wi laamu fa ponde e golloɓe gomɓe e wi laamu yalla ana darano tiɗɗalaji gonɗi bangal gundam ley himmeji mabɓe union national des travailleurs du Mali ana darta e gouvernement o darano yalla chemin de fer Dakar Bamako ana fuɗɗita golle lewru janvier hitande 2021 huncano hooredu yalla sukaɓe kewɓe ana ɓame golle honjotoɓe hewɓe ana kuli kutteji ko nde murtere watta fu ɓuri ley cuuɗi doctoro e service ji laamu gonɗi tiɗalaji hannden saabe murtere golle administrateur civil e nde anda ko nde timmata
fa hannde kanko secrétaire général ndeɗo feddo wonde wadde gidali fodi ley leydi Mali nde oyso murtere nde timmili nogay lewru famru warru ndu ɓe ngaran ɓe puɗɗita murtere wonde kasen wattu jono wi ƴeewa yal hono jamar nde fo hani fondirede ko nayri bangal jobdiji keɗɗe mo konko Yacouba Katile o komo sifido hen do faccitago Mamadou Sama Seku
min kawral fi dow gotum ɓuri fof bangal toɓɓere dow ngenari yoni ko min matna kumpa yimɓele amen dow tatteji leydi fof yala e mbawa landinade murtere golle nde min gondi e muɗum re balɗe sappo tutodiral hakkillaji ɗi kikiɗe keñen wattu lasara hewti min kawral dow gotum goto fof hinika haaju muɗum ko hani tan famede e kabaru o ko ɓe haali ko anni so bangal himmeji dow ngenari moɗon mbawa fe jaɓande on wona hande wona janggo wona fay faɓe janggo so on jiiɗi gaɗa mutere golle ɗum woni koɓe kaali nden hultini tan mutere nde kay fuɗɗi jaati en jahan e nderɗon mutere yama wattu momin neldi sartagol mutere wonde jooɗa haala dawre ɗum yata fe caggal teddegal
yogo honjotoɓe kay kollitiɗi ndeɗo murtere nan wawi wadde ella fewde e laamu hakkundejo le leydi meɗen ndi le majjunduɓe kolliti wiide kutteji kewɗi matete ko nayi bangal keɓe duwaña en keɗɗemo kanko docteur Oumar Toumaly Diallo yo jangguinowo jande dow dow wuuro komo sufido hen do faccitango Mamadou Sama Seku
soni kala syndicat ji gonɗi ele fedde INTM jaɓɓi wadde mutere kabar o ɓeɗan tiɗude kamɓe laamukoɓe transition ɓe hanano fo jaɓɓude ndeɗo mutere so e bangal keɓe e misal o to duwan ton yo musere monde no wakkati joni one kasindine ɗe dullaka kala gollirɗo leydi Mali ɗe ɓamɗa duwan tan golle muɗum darti wakkati joni o mutere nde kay nawon sanne ndenno aɗa hani kamɓe laamukoɓe jondoro tilaji mawɗi saabu ɗum ɗo kay yo fuɗɗode tan kabar o hakkude mabɓe e INTM syndicat ji goɗɗi gon ton ɗi gala fo le INTM ka ɗi gondi landanade bangal mutereji goɗɗi
ɗiɗo kabaruji fo ɗon mbawi heɓde ɗum dow bema amen andi to ɗum won page Facebook kañe compte Twitter studio Tamani kanko Amadou Toumani Touré président kiɗɗo le leydi meɗen ndi sutoro makko waɗi keñen janale Hamdallahi le majjum hollitama wiyede o juulama dow dow nokku mo 34e bataillon génie militaire ɗo Bamako ɗo yimɓele yiɓɓe mo kañe fa yetto yo gollidimɓe mo kañe e yimɓele sakiraɓe makko fo kolliti wiide yomo neɗɗo andaɗo sanne kanko dum micciteɗen wiide laati sababu so démocratie warti le leydi ndi fa keɓe famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
e wi sakiraɓe makko atete yo gorko laaɓuɗo ɓernde cayiɗo jiɗɗo sannedu leydi Mali ndi ko waɗanno fuu le jingu o waɗiranno yalla Mali ana ɓeyde yaade yeeso ɗum wonno ko lobbo Koulibaly tanni ko goto holliti wiide
e gilli ko gollata non o hokki sembe doole makko leydi Mali ko bubata yonki makko non yo anditinde wiide ko waddi ana nafa bibe leydi ndi o mo yidi non minen sukabe makko kany kala sukabe leydi Mali
golli dibe makko hibbe hono general Yakuba Sidibe holti wiide attete yo gorko jiddo golle kawrintino do himbe fu o beedi wiide du attete golli dibe makko hibbe kattotomo
golli sembe doole makko dun sabe himbe anan jiddi mon guri fu bangal kabaru golleji mangal pade en o waddi dun no fociri kayno darti e faminde himbe de kany holitinde kala homo fu o mo yidi be
hedde grand chancelier des ordres nationaux kanyum yettimo sanne holliti wiide yeggitata o gorko jiddo leydi Mali ndi o holliti wiide du kanankobe leydi Mali ndi paabota himbe makko tagali halaji soldats en hawrube dombe fu tujindini yaso tew hore jukido leydi Mali ndi
holitindide wattu jone jarano laamu hakkunde jo worri kanko no dirtedo baddaw wakkano mo yottino le leydi Guinée Bissau ndi o holliti wiide wakkano mo yidno do won journaliste en be nde o wihi hono fedne no dirte conseil national de transition wattu jone gal gadre yimbelbe o mibe o wurfiti tako do hen kasen o widdo wattu seeda be domti fande do fedde joddine micitide wille on do wattu fu pelle politique gon le leedi meden de kollitude garta tawed leedi do golleji fa keben famtare kedden mumini sende bo
hore jo lamu bandaw micintini wiide wattu kertana do kambar lamu hakunere jo e golleji ko ben kani wonde o holiti wiide dun natal kuru ko o signi don du o tabbata halaka ananandi hono jabu heddi bale politique en wiide wartata do adindi pawi do do kabaru jo in gollo fedde senti
wona fi pultinke golleji herta de goni dimi hasina ele lebi sapo ejetti mi taranto kala ko woni jibu jawdi e wayde jukugo e kaydu hetugol jam e dejere
heddi bale e pelle politikaku be jabay dun e wi mabbe feddende wawa jo inede ni en ko wonani bangal bale politikaku ko dem kejabe mun kolitiwide be fama hakkilo sariya ko bama e wi mabbe dun jettata ko hakkile kala bibe leedi ndi yo dun woni ko useni amion gindo hore jo fedde ko dem kolitiwide
ma comprehension
ele no famirmi min kay dun don hulta o mo felliti hinade weltere ka non so holiti mo wondi e kabar o fa hande dum do koromudun woni mo wondi e sariya mo cangol hore kala bibe leedi ndi waltingol hakkilaji e gollal e potal
andon wiide hore be e kejabe bale e pelle politikaku hono EPM ko fop ARP naduna alliance jigiyakura kanye PSP e PRVM fasuko e duna ADP Maliba kanye bale politikaku yelema e fedde M5RFP fur jabay sariya pawido do subugol yimbele fedde conseil national de transition
wattu jone jarawno kabaru nyo coronavirus wori kenyan sapo jiddi lewru novembre ndu yimbele jewtabe wiama yimbele chapantato e didom nyo o yia e mudo en yimbele dum won no be kollitiri wiide jaddam kany en goni hono samtanabe wala fu keddit le hen ko nyo o nati le leedi meden di yottat nyaloma hande no yimbele hebe o do nyo yo dum won ujinaji tatom e chapan en jano yom e chapan de jano yom non be kollitiri wiide ujinaji tatom e tebe jano be chapan en jottomo acca hakke dum yimbele samtanabe dum yimbele bel uinaay didom e temed en janoyom e chapande jaddom e didom yimbele heddibe le hembe yo temdure chapande no e go fa keben kabaruji no coronavirus wori kedden Mamadou Samassi ko Ali Cissé
Leedi di Mali adadu nyawbe COVID-19 edike dido wattuji di e won wattu goto o fedde humaninde habo nyaw COVID-19 le leedi ndi holiti hebal fey cilol dido bol jawdi imadara nyaw COVID-19 ka non imadara jina ngudi wadede yalla buytude sanne adadu nyawbe be e wi ardibe be denno keddo nak Ali Cissé
wayta gol wakkati e uttugol keridi ana hakkune sababuje raba gol nyaw ono holiti riwide kanko docteur Traoré Fatoumata Diawara ko to le fedde kumanina hakkude nyaw COVID-19 o le leedi Mali
ya waraji na jukki wadede hakunde lede de leelidi mali min wajimbini yu goto fuf yi yamun yawte batte nyoku 19 fodde mabbe yaltude leelidi ndi le aeroport dun kabar mudun hayba ka sato imbel yoga ben wawtore nyaw o tawe dun andataake fa wotto sobe rabbe goddo
lewi mako wayde yobugol jawdi kuma nine habude nyaw covid 19 o ana wawi joganade darne mawnde le adadu rabagol nyaw o leelidi malindi
nun katsindi ko hewi bangal kaake goldir jawdi e kanyo dum kalisi ko gol do cilodo bol jawdi mudun heba ko so gonga hale yo hello e golle jamendi
dabereji bamadi fa wawde fewde rabagol nyaw o kana jottina hakkilaji himbe no holitiri wida fedde kuma nine habude nyaw covid-19 o lelede malini
min gondi landinade no haniri bangal mudun taguji amen tan wato latari sababu hisen e nyaw o hisen dun wobbe
do inde himbe fa hew ka golle mu en darike sabe kutteje nyaw covid-19 o no holitiri wida taykotobe e gwabi
hakke nogo yan journaliste en radio les régions gaji sikasu segu bamako pudi nyalde altinere jabbidende jande do covid-19 fanda mudun yo sembinde andal kambe ndokobe kawruju be le hum cangul hore kala hejoji pawidi do covid-19 fewde e jamare e gune yure nokuji goddi landini ngal lokal tal balle joy woni internews roster de interest iti jawde mudun kadana jonkay landul hande gol jaboto professeur akuri ak ignan humanide habo covid-19 le lidi mali
allo professeur pour des spécialistes
laboratoire mauno soutenere o dabere mondi fa wawde habude e nyaw covid-19 o micito en darno mako tombaktu hono dum wordile no kule keddide
nous avons un
laboratoire o anato fa hande fade ame bamude iya yimbere cikitabe wida nyaw covid-19 o yama yimu mi niltira bamako tagal majum min doma balle dina balle tati fami keba jabu ngaji di laboratoire o walli me wadde o golle du e hunde nafore sanne leledi maledi mbawde faabaade laboratoire torna joji ni nokku goto miden jogi laboratoire ngay dimi bawi sottinde wakati fu yaade nokkule goddo do leedi ni so adado yimbe be nyaw covid-19 yaay mum fuddi beedaade
yo enji e jango e do hejo wongo ro mbaw saade fuf hedaade do bembal amen Facebook madun viamu 37321
si jota mani
figol bolon kan Cameroon hitane 2021 hollitindi wi jagabule mali de wattu jono be kebi tikke mabbe be garan tawede ton tagal ko be kebi leedi mal nami bi dum won be kawi dum dum be gatti dum en baddi didi ben kebi baddel gotel be pi hankeli nokku noddirte do windok idum leedi dum won nami bi di marku be baddi mali di kanko noddirte seku koyta kanyi e Moussa Doumbia mi titide wi wakande pino leedi mali di dum mali watti baddu goto be kebay no fe baddel kambe do ido maccije fu piyama jam ande heba ina ditur sabi nyaw coronavirus o
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikram dengel ne le kreduji to en puddiran nokku no dirta de yoro sobe kolitiide botu waji ton do jomi do wattu jono sakade basiji ko wattu ton leediji lanni bo do botu fedde ONG de no dirta enda mali jomi de do fedde de no dirta lix development do hedde ma do no dirta mali to woni 23 no do kolitiide hon ido botuji gosdu waran wadde le circle o do woni kelle ke gardam fa do kaydo kambe yimbe lo wombe ne nokku no dirta do tu ba idum le commune nokuno dettedo segela wiama tidalaji mabbe kono ayri bangal diam timmi sabide asana ma tun bundu heero ko watta le hedon yafa milioji jagom sefa dum woni bulli mo dino holitira vite se grabdo katen beta hande do kabaruji meden dimi joti on sane hedade hejo jamen holitindi wi dido kabaruji fo do ba hebude don dum woni do bema amen ande to 3w.studio80.org no noddi odo numero mere mere 37 321
Sous-titrage Société Radio-Canada